chala munange ampulira sabo tule wa mwaka bino katekewa nango lalero kakunyumiza mawano uno musajja bambi gwendi fatenda katonda kwe yatonda na mutonera mazima kirabo kyobwenzi sibalimbe kijjudde neyekola ekigenyi muzeeno nakamala bamunyumyako sebo otula wamu owayirizanga mukulu somero webeera mugumu nze nja kutoneranga nnyo ensimbi zenkola gwenyakukola zaani anti zizokweka biita wange ennyo kyeyasooka okukola mu nkusanyusa munne empale empanvu oluzali zikyase nnyo kyeyava gigula n'agitonera akawala alyoka agisuulemu alabe bwe yeegonyola teyakoma kwejera yayongere awe n'ayitibwa neyeetuuza kukatebe wabbali ngatidde nnyo olwo omuwala anaafubutula ekgambo kitaata oyo ye yakola byombuuza n'okuba totta tonzita ddala ssenga omusajja aswala ne watudde newatoba nyina w'omuwala yagakaaba n'abisiba
Good morning.